RMP News.
From President Malaria's initiative, USA, UK, to IRS and Ministry of Health. Yo, listen up. It's your boy Ropale Ujayzi. Triple S, a Ropala Stuggy, a rap musical empire, RME, another one. A thousand of Ugandans die every day because of malaria, a killer in the area. Kachabulyomu, kobere na mwandu, obase mwandu, no makokumu, mwena mukafira mu, muruna kolomo, uliza semaka, familia yojitwale, noyo muchala wo, alio lubuto, bamukeme buto, mwantinento, ataba na batoba gambe basule wasua net, treated, tested, mosquito net, wabatoli na net, government yezigaba, koma kwetu choka muri muno kufuyira kirize njuyo bajifuyire na buli mwaka tuberewa mu family ye yagaza wa mu maka tukira bakugamba bulamu checho bugaga. Let's come together and fight malaria. Yo,
let's come together, tungane mikono. Let's come together
and fight malaria.
Let's come together, tungane mikono.
Kila mara usiku na mchana, watu wengi waangamia hapa kwetu Afrika. Hey, 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 upeni natoka na machozi, kila nikiona wenzangu wakihaga wakiniacha na baki na huzuni. Hayote kutokujua ndio maana tunapoteza watu wengi Afrika. Hey, hey, oh no, mawaidha nimeyapata kutoka kwa wale wenzangu. Tulale chini ya neti iliyotipiwa safi, wanawake watawazito walale chini ya neti. And don't forget antineto. Hey, 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 watoto pia wadogo walale chini ya neti zilizotipiwa safi. Hey, 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 yetu yawe safi kwa sababu kinga ni bora na shinda matibabu. Abo basi tutaishi bila kusikiza yeyote na malaria. Hey, 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 hey.
Let's come together, tungane mikono. Let's come together
and fight malaria.
Anyway, let's come together, tungane mikono.
Tanzania, Rwanda, Burundi, whoever you are, let's say no, no, no to this killer disease. Yo,
I say no, 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 no.
Let's come together, tungane mikono. Let's come together
and fight malaria.
Anyway, let's come together, tungane mikono.
Malaria, kick it to Uganda like you made with polio. Accept the Indo, House Supreme, PMY, USA, CDC, ABT, IRS. Thank you for fighting this killer. I cause a psychedelic 300cc. Sargenta is the gun to malaria. Tamani Nansiri, Azikuba and Zipa. Don't lock up your houses, don't fight the spray operators. Cheer, it's a raw musical empire. RME, big up to IRS, CDC, ABT. Thank you for fighting malaria. Cheer.
RMP Music.
Ladies and gentlemen.